Today is once again a time of the Lord, the day of the Lord.
Namhlanje futhi kanye kuwusuku lwenkosi.
And just before the service, I was reading from the Old Testament.
Ngaphambi nje kwenkonzo lesi kuyona namhlanje bengifunda eTestamentini elidala.
And I read about one of the kings of Israel who were facing a huge host from the enemy, the Kushites.
Ngase ngifunda kabanzi ngenkosi ethile yesizwe saka-Israyeli eyayibhekene nenqwaba yesizwe samakhushe kuzohlasela impi.
How he cried out to the Lord and said, Lord, you know there's no power in us, no strength in us. We look to thee for grace.
Lapho lenkosi yaka-Israyeli yakhala khona kuNkulunkulu yathi inkosi bheka asinamandla asinakho ukuyilwela sibheke wena wedwa nkosi ukuba usisize.
Friends, we face hosts and hosts of demonic forces if you and I want to follow the Lord.
Bazalwane sibhekene nenqwaba namadimoni amaningi ningi asihlaselayo uma mina nawe siyimisela ukuba silandele inkosi.
And I thought, let us use the service to receive from the Lord whatever we may need to fight this battle.
Ngase ngiba nomcabango othi asebenzise lenkonzo samukele zonke izikhalo uNkulunkulu azosipha zona ukuba sikwazi ukuba silwe sibhekane nalempi.
To equip us for what we need.
Ukuba inkosi sihlomise ngakho konke sikudingayo.
Make sure that God is with us.
Senze isiqiniseko sokuba inkosi ikanye nathi.
And may God strengthen us in our faith as we face a new week.
Kwangathi-ke nenkosi ingasipha amandla empilweni yethu yokukholwa sisazoqala leli sonto esiya kulona elisha.
Let us pray together.
Asithandazeni.
Heavenly Father, we bow before thee this morning.
Baba wethu osezulwini siyakhothama kuwe namhlanje kuseni.
Thank you that you did not leave us alone when you left this earth.
Siyakubonga Nkosi ukuba ngesikhathi ukhuphukele ezulwini ushiya umhlaba awusishiyanga sodwa.
But that you gave us the comforter.
Kodwa wena Nkosi wasinikeza umduduzi.
Now, Lord, we need the presence of this comforter, your Holy Spirit.
Ngakho-ke Nkosi kulesi sikhathi samanje siyamdinga umduduzi owumoya wakho ingcwele.
Please give your servant that will be bringing your word everything he needs.
Siyakhuleka Nkosi ukuba uhlomise inceke yakho ezosidlulisela umbiko ngakho konke ekudingayo.
That he can pass on to us a message from you.
Ukuba Nkosi akwazi ukusidlulisela umbiko ovela ngqo kuwe.
Our hope is in thee and in thee alone.
Ithemba lethu likuwe Nkosi futhi likuwe kuphela.
We pray for this grace and mercy.
Siyakhuleka-ke Nkosi sicela umusa.
In the name of our Lord Jesus the Christ.
Egameni lenkosi yethu Jesu uKristu.
So, without further ado, I think we're going to hand over to the choir.
Ngaphandle-ke kokuchitha isikhathi ngicabanga ukuthi sesonikezela kwi-choir.
But there's just an announcement before that. We'll be having an engagement service next Sunday. An engagement service that is something very special to me personally.
And
that is the engagement between Phakamiseni Duze from Emtaleni.
Inkonzo yomthembiso ezobe iphakathi kwaMphakamiseni Duze waseMthaleni
and Noluthando Mhlabathi.
Noluthando Mhlabathi.
We thank the Lord together with them for this step in faith that they're taking.
Siyambonga uNkulunkulu kanye nabo ngalesi sinyathelo sokukholwa asebesithathile.
So we'll hand over to the choir to come and sing, and after that we'll hand over to God's servant who will bring the word.
The choir is going to sing three songs. The first one will be in German. We're going to sing, "Lord, I want to thank you for all that you have done for me in the past. Lord, thank you for carrying me. Thank you for making my life new. And I trust you even now that as we are gathered here, that you will be here and that you will continue to speak to me and to draw close to me. And I give my future into your hands too, that you will continue to bless me and help me." The second one is in English, and the third one is in Zulu, where we sing about that great grace, that great mercy that was shown to me, where I could come to Christ. He died for me, so I could come to him with all my sins. And when I brought my sins to him, he gave me a new garment, a pure white garment to be dressed in. And one day, as I cross over to the other side, I will be wearing that white garment. And anybody else who would like to also one day cross over into heaven with that white garment, come to Christ. Let him cleanse you and let him give you that garment which will belong to you too.
Kwayizocula amacula bemathathu ke lokuqala ngelesiJalimani elikhuluma ngokuthi inkosi ngiyakubonga ukuthi ungisizile wangigcina wabakanye nami sonke lesisikhathi ngiyakubonga ngiyakudumisa sengicela ukuthi ungisize ke nkulunkulu nasendleleni engiphila kuyo njengamanje ngibe nawe ngihambe kanye nawe nasekupheleni kwenzuku zami futhi ungigcina ube kanye nami ngiyakuthandaza ngiyacela nkulunkulu ukuthi sinyathelo nesinyathelo ngihambe kanye nawe lesingisi likhuluma ngaleyo nkanyezi yokusa inkanyezi yaphakade inkanyezi esiqondisayo esinikeza uholo lwaphakade oluhle kakhulu sithi noma ngabe kungafika noma yini ekhona engafika iphazamise kodwa ngeke ibe namandla ukuthi iphazamise uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ngoba uNkulunkulu unamandla aphelele ngaso sonke isikhathi sigcineke ngelesiZulu mkhulumusa.
Send May it be so, as was said, that the Lord will speak. It's not our doing, it's not what we do, but it's about what the Lord's doing. And that He, through His Holy Spirit, will work. May He speak to each one of us. It's wonderful to serve a living God. I wish every person would see it. Not just as Christians, but that the world would see it. I hope we all see it, that we serve a living God that's visible every day. And that He is alive. There are so many things we can be thankful for. Many can thank Him for the way it goes in their businesses. Many can thank for their parents that's still with them. Many can thank for the people around them. But we all can thank God for keeping us. And even in this morning, that we could wake up. We all can thank God for what we have. And the blessings He bestows on us every day. I hope we see it. On Friday, I was driving to Durban for a meeting, and on the way back, I was thinking. And I thought, what makes life special? Yes, we know we serve the Lord, He makes it special. Living for Him, finding His peace, that makes life special. We know that. But what around me makes life special? Just humanly speaking. Is it the car that I drive? Is it the house that I live in? And I thought, you know what makes life special? And while I was driving, you talk on the phone, you talk to people, people phone you, and you discuss various things. And I thought, what makes life special is the people around us.
And
especially the Christians around us. To be one in Christ, to have fellowship with each other, to help each other, to lift each other up, and even to point at each other in helping that person. Isn't it wonderful the people that we are and that we can all be together in God's work.
Akusiso yini simanga ukuthi sibe yilabantu esiyibo sibe ndawonye sisemsebenzini kaNkulunkulu.
And then I thought of the older people, the people that go ahead of us, the people that continue to show us this way.
Ngase ngicabanga ngabadala bethu okuyibona abaqala indlela abahamba phambi kwethu, uNkulunkulu abantu ababekile ukuba bakhombe indlela.
And the people that don't take us back to where we come from, but take us forward.
Abantu abangasiphindisele emuva lapho sivela khona kodwa basisa phambili bayasikhuthaza besiqhuquzela.
The people that stand steadfast in this what God has shown us.
Abantu abamile benokukhuthazela kulokhu uNkulunkulu asitshengise kona nasiphe khona.
And may we appreciate them and may we continue to pray for them.
Kwangathi singababeka eqopheleni eliphezulu sibabonge siqhubeke kuNkulunkulu sibonge ngakho konke abasenzela khona.
And may we go forward to what they show us.
Futhi siqhubekele phambili kukho konke abasitshengisa khona.
And continue in this work.
Bese siyaqhubeka kuwo lo msebenzi uNkulunkulu asibekile.
Wherever you are, there where God uses you, wherever you are in the world, that we go forward.
Noma ngabe kuthiwa kuphi lapho uNkulunkulu ekubeke khona noma ngabe kuthiwa kwelinyizwe kodwa siqhubeke kulo msebenzi uNkulunkulu asinikeze wona siqhubekele phambili.
It's wonderful to be part of God's family.
Kuyisimanga esikhulu ukuba yingxenye yomndeni kaNkulunkulu.
I trust we all realize that.
Ngiyathemba ukuthi sonke siyaqonda lokho.
Let's still pray before we open God's word.
Ngaphambi kokuba sivule izwi likaNkulunkulu asithandazeni.
Lord, as we open your word, please, you speak to each one of us.
Nkosi, njengalokhu sesivula izwi lakho, siyacela ukuthi ukhulume nathi sonke ngamunye ngamunye.
We pray, Lord, that through your Holy Spirit, that you will work.
Siyakhuleka Nkosi ukuba ngomoya wakho ingcwele usebenze.
So that we can give you all the honor and all the glory.
Ukuba Nkosi sinikeze wena lo nkudumo nenkazimulo.
Amen.
Amen.
I'd like to read a portion in John 2.
Ngithanda ukufunda ke indima etholakala evangelini ngokaJohane sahluko sesibili.
We all know the passage. It's the first miracle that Jesus did while he was on earth.
Ngikholwa ukuthi sonke siyayazi le ndima nokuyisimangaliso sokuqala uJesu asenza esemhlabeni.
The very first miracle.
Isimangaliso sokuqala ngqa uJesu asenze esemhlabeni.
And like I said in the beginning, God is a God of miracles.
Njengalokhu ngishilo kuqala inkonzo ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu weyimanga.
I once heard a preacher say, miracles was for the Bible's time. And in these days the Lord works different.
Ngake ngezomunye umshumayeli ethi imanga neimangaliso zazenzeka ngesikhathi seBhayibheli kodwa lesi sikhathi esiphila kuso uNkulunkulu usebenza ngenye indlela ehlukile.
But I think that's very far from the truth.
Kodwa ke ngiyakholwa ukuthi lokho kukude kakhulu kuneqiniso kwangathi akusile iqiniso.
The truth is that God still does miracles every day.
Kodwa ke iqiniso lithi uNkulunkulu usaqhubeka kuze kube kalokho enzima ngalisa imihla ngemihla.
The sad of it is if we miss it.
Kodwa ke okubuhlungu kakhulu ukuthi lokho thina kusiphuthele singakuboni.
So let's read John 2 from verse 1. The next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there.
Sifunda evangelini ngokaJohane isahluko sesibili soqala ukufunda endimeni yokuqala. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu.
And Jesus and his disciples were also invited to the celebration.
NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni.
The wine supply ran out during the festivities. So Jesus's mother told him, "They have no more wine."
Kwathi kuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, kabanalo iwayini.
Dear woman, that's not our problem, Jesus replied. My time has not yet come.
UJesu wathi kuye, Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki.
But his mother told the servants, do whatever he tells you.
Wathi unina ezincekwini, nayi kuphi akusho kini anokwenza.
Standing nearby were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons.
Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngosiko lokuhlamba labajuda ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu.
Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servants followed his instructions.
UJesu wathi ezincekwini, gcwalisani izimbiza ngamanzi. Zazigcwalisa ke zathi ciki. Wayesethi kuzo, yikhani manje niyise kumphathi wokudla zayisa ke.
When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, he called the bridegroom over.
Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduka iwayini. Engazi ukuthi livelaphi kepha izinceku ezazi wakhe amanzi bezazi.
A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now.
Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala. Kuthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe libi kunalo wena ugcinile elimnandi kuze kube manje.
This miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory and his disciples believed in him.
Lokho ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eCana laseGalile ebonakalisa inkazimulo yakhe. Abafundi bakhe bakholwa nguye.
We'll just read till here.
Sizogcina khona lapho ukufunda.
Verse 3 says, Mary came to Jesus and said, we have no wine, no more wine.
Lithi iBhayibheli evesini lesithathu, uMaria weza kuJesu wathi, kabanalo iwayini.
We have no more wine and we have a problem.
Wafika kuye wathi asenali wayini sesinenkinga.
Now if we just think of it, up until this time, there's been no miracles yet from Jesus since he's been on earth.
Uma nje singase sicabange le ndaba kuze kube yilesi sikhathi, uJesu bengakenzi ngisho nesodwa isibonakaliso selokhu efikile emhlabeni.
And even though his mother knew that he was destined for something great, she has not seen any miracles yet.
Nomuma wakhe uJesu wayeqonda ukuthi kukhona uNkulunkulu akuhlosile ngoJesu nokukhula azokwenza kodwa kuze kube kalokhu bengakaboni isimangaliso senziwa uJesu.
She didn't know how he will reveal his power. She didn't know when, but she knew something.
Wayengaqondi ukuthi uzowambula nini amandla akhe kanjani noma ngasiphi isikhathi kuze kube kalokhu bengakaboni isibonakaliso.
The concordance says it is not known why Mary told this to Jesus.
Uma ufunda ichazi zeBhayibheli ichaza kabanzi kuthi wakwazeka ukuthi kungani uMaria waqonda kuJesu ezomxoxela lenkinga abasebebhekene naye.
It would seem that she had a belief that he was able to supply it.
Kodwa indlela okwenzeka ngayo kube sengazuthi uMaria wayiqonda ukuthi uJesu wayenawo amandla okuyixazulula lenkinga.
Though he had as yet worked no miracles.
Noma kuze kube yilesi sikhathi uJesu bengakenzi ngisho nesodwa isibonakaliso.
Jesus's mother had a belief that he could do something.
Unina kaJesu wayikholwa ukuthi uJesu nawo amandla okwenza okuthize.
Maybe he won't. Maybe something will come from it. But she knew he could do something.
Noma mhlawumbe ngeke kwenzeke ngendlela aqonda ngayo, mhlawumbe akukho kuzovela kukho, kodwa wayazi ukuthi umeza kuye kukhona okuzokwenzeka.
And even if he did nothing, she still brings it to him with her belief. What are our beliefs like? In my everyday walk, whatever I do, wherever I go, whatever I meet up with, what's my belief like?
Uhambo lwami lomuhla lemihla ngemihla ngenza kanjani ikuphe ngikholwayo kulokho engihlangabezana nakho ngabe ngiyiphatha kanjani.
Do I have the belief that I should have?
Ngabe nginakho yini lokhu kukholwa ekumele ukuba ngibe nakho na?
Do I have that what God expects of me?
Ngabe nginakho yini lokhu uNkulunkulu akulindele kimi?
Was my life filled with unbelief?
Noma mhlawumbe nje impilo yami igcwele ungabaza nokungakholwa.
Why did Mary have such a strong belief?
Umbuzo uthi kungani uMaria ayinokholwa okuqine nokukhulu kangaka na?
We often read, especially in the beginning, the happenings when the shepherds came, you read, Mary kept it in her heart.
Siyafunda kaningi la iqala khona indaba lapho kufika belusi kuMaria bezokhuluma ngezinto ezinkulu abayibonile kuthi uMaria konke ayekubona naye kuzwa wagcina enhlizweni yakhe.
You don't have to turn there, but in Luke 2 verse 19 it says, but Mary kept all these things in her heart and thought about them often.
Noma kungasavulanga lapha evangelini ngokaLuke isahluko sesibili indima yeshumi nesishagalolunye kuyashiwa ukuthi kepha uMaria wagcina onke lawo mazwi ezindla ngawo enhlizweni yakhe.
Mary kept what she saw, the good, the promises, and she kept it in her heart.
UMaria wagcina konke, wagcina amazwi, wagcina zonke izithembiso, wagcina konke lokho enhlizweni yakhe.
One translation says, and she pondered over it.
Esinye isumusho sithi wazindla kabanzi ngalokho.
Now to ponder, the dictionary says, it's to think about something carefully before you make a decision.
Uma ulihlaziya leli gama lokuzindla ulifunda esichazini samazwi kuthiwa ukuzindla ukucabanga kabanzi ngento uqaphelisise wonke amaqiniso aqondene naleyo nto.
Mary's decisions was made on past experience with Jesus.
Isinqumo sika Maria savela kulokhu ayekugcinile nalokho ayizindla ngakho ayekubekile maqondana noJesu.
She kept in her heart that what was foretold and that what happened.
Maria wayigcine onke amazwi ayiwazwile enhlizweni yakhe wawalonda kahle.
Expecting what's coming.
Futhi enokulindela ebhekile ukuthi kukhona okuzokwenzeka kukhona okuzayo.
Knowing that one day he will reveal himself.
Eqonda ukuthi ngelinye ilanga uJesu uzozambula.
She didn't fill her heart with all the things that went wrong.
UMaria akazange nje agcwalise inhliziyo yakhe ngazo zonke izinto ezayingalungile ezayingahambi kahle empilweni yakhe.
She didn't fill her heart that Jesus was born in a stable.
Akazange agcwalise inhliziyo yakhe ngokuthi uJesu lobheka nje uzalelwe esitebeleni.
We never read that she reminds everyone of that.
Asifundi la eBhayibhelini ukuthi uMaria wayikhumbuza bonke abantu ngokuzalelwa kaJesu esitebeleni.
All the injustices.
Nakho konke okwenzeka kwangenabo ubulungiswa.
When someone didn't speak to me in the right way.
Ukuthi umuntu othiza akakhulumanga kimi ngendlela efanele.
Where things didn't go as I planned.
Kube izinto ayihambanga ngendlela ebengiyihlelile.
Or where I was done in.
Nangendlela engiphatheke ngayo ngangena emgodini.
We don't hear anything of that.
Asizwa ngisho nogodwa nje ukufana nalokho.
But we read that all those good things she kept in her heart and thought about it often.
Kodwa sifunda ukuthi uMaria zonke lezo zinto ayezizwe ezinhle wayilonda enhlizweni yakhe eqhubeke zindla ngazo kabanzi.
The Lord has done so much. Do we think about it? Do we keep it with us and use it in whatever we do?
uNkulunkulu kuningi asekwenzile. Umbuzo uthi ngabe siyacabanga yini ngalokho sikulonde bese siqhubekela phambili ngakho konke uNkulunkulu afuna ukuba sikwenze.
And when I make a decision, I think, how God's helped me in the past.
Uma kumele ngithathe isinqumo bese ngicabanga kabanzi ukuthi uNkulunkulu lo ungisize kanjani phambilini.
And when I think of something, how the Lord showed me in the past.
Bese ngicabanga ngento ethize ukuthi uNkulunkulu wangisiza kanjani maqondana naleyo nto.
Do we do that enough?
Umbuzo uthi ngabe siyakwenza yini lokho ngendlela efanele yanele na?
But if our hearts are filled with the wrong things and the wrong memories, no wonder we don't see God's miracles.
Kodake uma inhliziyo zethu zigcwele konke okubi, sicabanga zonke izinto ezimbi, akumangalisi ukuthi kungani uNkulunkulu engagcwalisi inhliziyo zethu ngezimanga zakhe.
My heart's filled with the wrongdoing of others, no wonder you don't see any miracles.
Inhliziyo yami igcwele konke okubi okwenziwa abanye abantu, yingakho ke ungaboni imangaliso ezenzekayo zingekho enhlizweni yakho.
I'm not saying there's no difficulties. I'm not saying we must forget it and there isn't, doesn't exist. It does exist.
Ngalokhu angiqondile ukuthi asihlangabezani nobunzima, kumele nje sivele sikhohle kalula, yebo izinto ziyenzeka futhi zikhona.
But what do I keep in my heart?
Kodwa kumbuzo uthi ikuphi engikulondile enhlizweni yami?
That will determine what I do going forward.
Lokho kikona okuzoveza kuqondise engizokwenza eqhubekeleni phambili.
A professor at a certain university did an experiment.
Uprofessor Thizeni wase university ze wenza inhlolo ethize ejulile.
And he took 10 people and he told them all about Blue Monday. A Blue Monday is what they call when things go wrong. Monday always things go wrong.
Lo professor ke kulolu cwaningo lakhe wayesethatha abantu abalishumi ezama ukubachazela kabanzi ngento ebizwa ngokuthi umsombuluko ohlazana lapho kumsombuluko izinto zingahambi kahle nje ziphimba zonke.
And he told it to them over and over, Blue Monday is the worst day of the week.
Wabachazela lo professor ukuthi uBlue Monday lo uyinto embi kanjani elokhe bachazela ngokuqhubeka.
And then he took 10 of his students and he kept telling them Monday is the best day of the week.
Wayesethatha abanye abafundi bakhe abayishumi, wayesebatshela ukuthi umsombuluko usuku oluhle kakhulu kunazo zonke izinsuku ezikhona evikini.
And after some time, he did a where he asked them some questions.
Kuthe emveni kwesikhathi esithile, wayesenza nje okunye okuthile babuza imibuzo.
And he would go on a Tuesday and a Wednesday and he would ask these students, "How was your day yesterday on Monday?"
Lapho ke hamba phakathi kwabo abafundi sekulwesibili nangolesithathu ebabuza kabanzi ukuthi ubunjani umsombuluko wakho na.
And the 10 who were always told it was Blue Monday, they had a terrible experience. It was the worst day for them of the week. But those who were always told it's good, they say it was a wonderful day.
Kulabo ababetshela ukuthi umsombuluko ohlazana, umsombuluko omumbi lapho izinto zonke ziphimba zingahambi kahle, babethi hayi kuyabheda khambanga kahle. Kodwa kulabo abatshela ukuthi umsombuluko usuku oluhle kakhulu evikini, babejabula bethi hayi izinto zonke ihambe kahle.
But in the same way, we keep in our hearts the wrong things, the things that pull us down, the things that not God's goodness, but we keep and we remind ourselves of the bad things.
Kanjalo ke nathi ekuphileni kwethu kululu ukuba sigcine silonde zonke izinto ezimbi ezisidonsela phansi, singagcini izinto zikaNkulunkulu ezinhle ezisikhuthazayo ukuba siqhubekele phambili.
We keep in our heart that's what's negative and not what's positive and what God's doing.
Njalo sigcina lokho kubi ezinhlizweni zethu, singagcini lokho kuhle uNkulunkulu akwenzayo.
And then we can't understand why our lives are not joyful like it should be.
Bese ke singaqonda ukuthi kungani impilo zethu zingagcwali zichichime ngenjabulo ngendlela ekumele kube ngayo.
Now Jesus has answered to Mary. I'd like to look just a bit about Mary and then a bit about the pots.
Manje kuJesu uyamphendula uMaria. Ngifisa sike sithi ukubuka kabanzi uJesu nokuphendula kwakhe bese sibuka ke kabanzi nangalezi imbiza ezayibekile.
So Jesus answers her, "This is not my problem. This is not our problem."
UJesu mayiphendula unina uMaria uthi lenkinga le akusiyinkinga yethu.
In the King James and in the Afrikaans Bible, I think that's closer to the Greek, he says, "What have I to do with thee?" He tells his mother.
Umufunda kwisumusho seKing James ufunda ngolimi lwesiAfrikaans engicabanga ukuthi lokhu kusondelene nolimi lwesiGreek. Uyachaza uJesu ukuthi mina ngihlanganiswa yini nale ndaba oza nayo kimi Maria na?
Just think of it. Yes, Mary, seeing a problem, just wanting to help, and this is the answer she gets.
Awicabange nje lento, nangu Maria uyayibona inkinga. Udinga usizo ngoba naye eqonda ukulekelela la emshadweni umeza nalenkinga kuJesu uhlangabezana nalempendulo.
I wonder what our reaction would have been if we would have gotten the answer like that.
Ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi thina bese uyiphatha kanjani siphendule kanjani ukuba sahlangabezana nalempendulo ayithola uMaria.
What have I to do with thee? He tells his mother.
Uyasho uJesu kuma wakhe ukuthi mina ngihlanganiswa yini nalokhu yini ekumele ngiyenze.
And what's Mary's reaction?
Yiphika indlela uMaria ayiphatha ngayo nangendlela aenza ngayo.
Matthew Henry says she took the reproof very submissively and did not reply to it. Sorry.
UMatthew Henry ongumntwaningi weBhayibheli uthi uMaria wathatha lokhu kuqondiswa ngokuyithoba akazange azayiphendulele noma aphikisane nawo.
Now there's many things one can go into it. There was a way that Jesus told her, as the Lord wants it, you not in control.
Yebo ke singangena kule ndaba sihlola izinto eziningi nangendlela uJesu asho ngayo ukuthi yebo uyakudinga lokhu kodwa ngabe ukudinga ngendlela yini uNkulunkulu afuna ngayo.
One can see it in many ways, but also it was said in the same way as when Jesus was hanging on the cross and he told his mother, "There is your son." It was said in the same way.
Yebo kuningi umuntu angakusho kule ndaba njengalokhu futhi sithola kwenye indaba uJesu elengesiphambanweni ethi kuMaria, Maria, nayi indodana yakho omunye naye ngaba nowakho umcabanga ayibuke ngenye indlela le ndaba.
But very often we can take something like that and we can be all offended.
Kodwa ke kaningi singathatha inkulumo efana naleyo bese kuba inkulumo ezosiphatha kabi.
Now Matthew Henry says, It is best not to deserve reproof from Christ. It is best to do the right thing that you are not reproved.
UMatthew Henry umcwaningi weBhayibheli uthi yebo kuhle ukuthi wenze kahle ungatholi ukuyalwa noqondiswa uJesu.
But next best, to be meek and quiet under it.
Kodwa kokuhle kakhulu kuba uyithobe uthule ngaphansi kwakho uqondiswa.
And to count it a kindness.
Ebese futhi lokhu yakuthatha ukubale njengesenzo sokulunga.
Just listen to this, what Matthew Henry says. To count it a kindness.
Awucabanga ukulalelisise kahle lokhu okusho uMatthew Henry. Lesi senzo usithathe usiqonde njengesenzo sokulunga.
We want to do what is right. We strive to do that. But sometimes we also make a mistake.
Yebo siyafuna ukwenza okuhle siyaphokophelela ukuthi siyimisele kwenzeni kahle kodwa futhi bese singena ephutheni.
But when we make the mistake and we are pointed to take it quietly and see it as a kindness.
Uma sesingena ephutheni sesiqondiswa sisizwa kumele lokho sikuthathe kube isenzo sokulunga kithi ukuba kusize lokho.
Maybe I would have said, "I just want to help. I just want to do something good. Why do I get such treatment?"
Mhlawumbe mina ngangasho ngithi hawo ngoba ngithi ngikwenza lokhu nje ngizama ukusiza ngenza kahle kungani pho ngithola impendulo efana nalena na?
Well, if that's the case, then I'm just not going to do anything.
Okay ke uma kunjalo ke ngishiya phansi angeke ngize ngenze lutho.
That was not Mary's reaction.
Kodwa akusiyo le indlela uMaria aphendula ngayo nayiphatha ngayo.
Instead, she goes further in verse 3 and she tells the servants, "Do whatever he tells you."
Kodwa esikhundleni salokho sibona uMaria eqhubekela phambili utshela inceku lapha evesini lesithathu ukuthi yenzani konke azontshela kona ukuba nikwenze.
I've often read this and couldn't understand it.
Kaningi bengiye ngiyifunde le ndima kodwa ngingayiqondi.
Yes, Jesus tells her what I would understand. I'm not going to do anything now.
Yebo uJesu uyamtshela lokhu engiqondayo bese kuba nokuthi hayi kusho ukuthi ngeke ngisenza lutho ke manje
ngalini. My time is not yet come.
Kusho ukuthi ke isikhathi sami asikafiki.
Even reproves her in a way.
Lokho kube ngathi kuyamqondisa ngendlela ethize.
But Mary turns around and tells the servants, do whatever he tells you.
Kodwa kule ndaba sibona uMaria uyaphenduka ubhekise encekwini uthi nenze konke antshela kona ukuba nikwenze.
It's amazing what she says. It's amazing how she takes it and how she continues in her belief.
Kuyamangalisa indlela uMaria ayiphatha ngayo nangendlela lesi saluleka samukela ngayo nangendlela athatha ngayo isinyathelo esithize.
Not forcing it, not pushing him, not saying again, but you must do this.
Hayi ukuthi baphoqelela mhlawumbe baphushele ekutheni benze okuthile ukuthi yenzani ngale ndlela.
But just telling the people, do whatever he tells you.
Kodwa nje ngesineke uyayitshela inceke ukuthi yenzani konke azonitshela kona ukuba nikwenze.
And why did she say that?
Umbuzo ukuthi kungani uMaria sho lokho na?
And something came to me when I read it.
Ukhona koke kwafika kimi ngisayifunda le ndaba.
She was open to God's working.
Wayivulelekile ekusebenzeni kaNkulunkulu.
She reckoned with God, Jesus.
Wayiqonda kabanzi ngoJesu nangoNkulunkulu.
She reckoned with what he could do.
Futhi wayiqonda kahle ukuthi ikuphi uJesu ayinamandla okwenza.
She was expecting something.
Ukhona okuthize ayikulindele.
She knew he can do something.
Wayazi ukuthi kukhona uJesu angakwenza.
If it's his will, he will do it.
Uma kuyintando yakhe unamandla okwenza.
There was no doubt in her mind.
Wayengenakho ukungabaza nokuncane engqondweni yakhe.
And I don't know, maybe that's what the Lord saw.
Angazi ke mhlawumbe kungenzeka ukuthi yikho kanye lokho inkosi yakubona.
I wonder how we would have reacted in that situation. Maybe we would have been down in the dumps, think it's the end of the world, here's a problem, nothing's going to happen.
Ngiyayibuza nje ukuthi ngabe thina sasoyiphatha kanjani kulesi simo mhlawumbe sasovele siphoxeke sibhocobale sibone ukuthi sesifike kwangqingetshe nayo inkingi khona kodwa sikhe sixazulule.
But Mary was convinced in her belief that he is able to do something.
Kodwa kuMaria wayenesiqiniseko ekukholweni kwakhe ukuthi uJesu lo unamandla okwenza okuthize.
And she prepared everyone that in case he wants to do something, that they are ready.
Maria wayeselungisa wonke umuntu, walungisa inceke ukuthi uma nje ngase kwenzeke uJesu enze okuthize, ibaniseni kulungele lokho.
And how often don't we miss the mark?
Manje ke thina akujwayelekile yini ukuthi kaningi sivele sishaye eceleni.
When the situation looks dull, when I look in front of me and I think there is no hope, then I lose all hope.
Umi sime siphambi kwami sivele sijike sibe muncu bese ngiphelelwa yithemba kuvele kube ngazuthi ngeke salungalutho nje ngilahlekelwe yithemba.
But maybe if my belief is where it should be, then in that difficult situation, maybe I should expect the most then.
Kodwa ke uma ukholwa kwami kusendaweni efanele kuso leso sime engibhekene naso kumele ngibe nokuqondo okufanele ukuthi sikhona isixazululo.
I was once with a man of God. And someone came and I brought terrible news. It sounded hopeless.
Kwake kwenzeka ngesinye isikhathi nginendoda kaNkulunkulu kwase kufika nje isigijimi silethe indaba ezimbi maqondana nokuthize.
And another person even said, this is a hopeless situation.
Omunye umuntu wayeseceleni waze waphawula wathi uyabona kulesi simo alikho ithemba ngekulungelutho.
And then this man said, in that situation, after he listened to everything, and he said, I can't wait to see what God will do.
Kodwa kuso leso simo, lendoda kaNkulunkulu isilalele konke obekushiwa yilo muntu obephethe umbiko, yayisisha amazwi yathi ngilindele ngifuna ukubona ukuthi kuphi uNkulunkulu azokwenza kulesi simo.
I can't wait to see what God will do with this hopeless situation.
Ngilindele ngiyayibuza ngiyamangala ukuthi ngabe yikuphi uNkulunkulu azokwenza kulesi simo.
And how often we miss the mark.
Kaningi kangakanani thina sivele sishaye eceleni.
We read in the Bible, I'll just read it, you don't have to turn there. Matthew 13, verse 58. He did not perform many miracles because of their unbelief.
Siyafunda lapha evangelini ngokaMateyu isahluko seshuminantathu, indima yamashumi amahlanu anesishagalombili noma ungasavulanga ngizofunda. Uthi akenzanga lapha imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo.
He did not do more miracles because of the people's unbelief.
Akenzanga lapha imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo.
What is our Christian life like? What is our belief like?
Umbuzo uthi ngabe impilo yethu yokholwa injani? Ngabe njengamaKristu thina siyiphatha kanjani?
Are we like these people? If I can say it in the wrong words, stop God from working.
Uma ngase ngikubeke mhlawumbe ngalendlela ngabe sifana nalabantu abayisithiya abavimbela uNkulunkulu ukuba sebenze na.
Are we like these people who binds his hands?
Ngabe silabo abantu yini kube sengazuthi bayayibopha izandla zenkosi ukuba ingasebenzi.
If we don't believe he can do something to this situation.
Singabantu abangakholwa ukuthi uJesu khona ukuthiza angakwenza kulesi simo.
And maybe that's why we don't experience it.
Mhlawumbe ke yingakho nje singahlangabezani ngisho nanesizodwa isibonakaliso.
Mary had a certain expectation of Jesus.
UMaria wayilindele ukuthize okwakuzokwenziwa uJesu.
And maybe that's why he did the first miracle.
Mhlawumbe ke yingakho nje uJesu waze wenza lesi sibonakaliso sokuqala.
I shudder to think how often we stand in God's way.
Kaningi ngiyacabanga ukuthi kukangaki sima endleleni kaNkulunkulu.
And how often we cause him to not do that what he wants to do.
Kaningi kangakanani simvimbele uNkulunkulu ukuba angasebenzi enze njengokwentando yakhe na.
What is your belief like? Do you believe that God can do anything?
Angeke ngikubuze nje ukuthi ngabe kwakho ukukholwa kunjani? Ngabe uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu kukhona okuthiza angakwenza?
Do you believe that he's in control of everything?
Ngabe uyakholwa yini ukuthi uyena uNkulunkulu olawula zonke izinto?
And sometimes things go wrong in our eyes.
Kuyenzeka izinto zingahambi ngendlela efanele mhlawumbe emehlweni ethu.
Sometimes things don't happen the way we think they should happen.
Mhlawumbe izinto zenzeke ngendlela ethize besingayilindele ukuthi kungenzeka ngayo.
And sometimes even in that can be the miracle.
Mhlawumbe ngisho kukho lokho ngaphenduka kona lokho kanye kube isibonakaliso.
And sometimes even in that situation, that terrible situation, there are blessings above blessings.
Mhlawumbe kuso leso sithiyo noma kuyo leyo nkinga kuyo leyo nqushunqushu kuvele kuphenduke konke nje kwehlisa izibusiso.
And we hold on to those blessings.
Bese ke thina siyabambelela singadedeli sibambelele kuzo lezo yibusiso.
The water jars. So Jesus said, standing nearby were 6 stone water jars. That's verse 6. Used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons.
Sesokhuluma ngeimbiza zamanzi. UJesu la evesini lesithupha kwakhona lapha imbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labajuda ziphethe ileso naleso silinganiso ezimbili noma ezintathu.
I'm going a bit quicker because of time. These jars were used for ceremonial washing.
Ngizozama ukusheshla ngenxa yesikhathi. Lezimbiza zamatshe zayisebenziselwa maqondana nomcimbi wosiko lokuhlamba.
I believe that when you come in, you wash your hands, you use that for washing. Could even be washing your face.
Babekholwa abajudu ukuthi ngaphambi kokuthi ungene, uqala kuzo lezimbiza zamatshe ugeza izandla uyihlambulule.
It was the wrong jars for wine.
Ukusho ukuthi ke lezimbiza zamatshe kwakuyimbiza engafanele ukuba zayingathwali wayini.
Do you want to drink wine from a jar where a person washed his face? It made no sense.
Ngabe wena ungaliphuza yini wayini elivele embizeni ebezinamanzi lapho abantu bebegeza khona behlamba ubuso?
Could say it's dirty.
Lokho akwenza umqondo ngasho ukuthi hayi lamanzi angcolile.
But Jesus said, fill those jars with water.
Kodwa uJesu khomba zona lezimbiza zamatshe uthi gcwalisani zona ngamanzi.
Didn't explain to them that if you fill it, then I'll make wine from it.
Futhi akazange achaze kabanzi ukuthi uma senigcwalise ngamanzi, khona ke sengizokwenza ngawo lamanzi.
He just said, fill those jars.
Wavele nje washo wathi gcwalisani lezimbiza zamatshe ngamanzi.
Now they say you had 20 to 30 gallons of water. And if I search it on liters, one jar was between
75 and 113 liters.
So six jars would have been between 450 and 680 liters.
Kushukuthike labo lezimbiza zamatshe ziyisithupha zayingabalelwa kusukela ku 450 kuya ku 600 wamalitha.
That's a lot of water.
Kushukuthi ayemaninga kakhulu lamanzi.
There were no taps, there were no house pipes. There were no other way to fill it but to carry this water from wherever, probably the closest well. Maybe they had it in buckets. It's a lot of water.
Ayemaningi lamanzi futhi babangenabo ompompi babengenawo ngisho amapipe okugcwalisa amanzi kwakumele bawathathe endaweni ethize mhlawumbe emthonjeni bawathwale lamanzi mhlawumbe ngamabhakede beze nawo bezogcwalisa lezimbiza.
And a lot of work to fill them, even if they were half full, even if it's 300 liters. You carry 300 liters with buckets, it's hard work.
Kwakumele basebenze kanzima begcwalisa lezimbiza zamatshe noma ngabe kuthiwa kwathiwa bawagcwalise angathi ciki nje kube uhafu kusho ukuthi kube u300 wamalitha kuyafana nje kwakuzoba umsebenzi onzima ukwenza loyo.
Jesus could have with one word filled the jars and changed it into wine.
Jesu nje washa izwe lodwa wathi gcwalisani lezimbiza ngamanzi wawaguqula wawenzi wayini.
But no, he first told them, you do something.
Kodwa ke kuqala waqale watshela bona ukuthi nani nimele ukuthi nifake isandla kulokhu nenze okuthize.
You do it. Maybe it's even difficult, maybe it's hard work. And then I will do the miracle.
Wathi nimele ukuba nikwenze lokhu noma ngabe kuthiwa kunzima, niyabona ukuthi umsebenzi lo odinga amandla amaningi, kodwa kwenzeni ebese ke mina ngenza isibonakaliso.
Very, very often. Yes, the Lord does miracles also that we don't even know about, but very often he tells us to do something and then he multiplies it.
Yebo uNkulunkulu uyakwazi ukwenza noma uJesu uyakwazi ukwenza ibonakaliso singayiboni kodwa kaningi uyaqala athi wena yenza okuthize bese yena esebenza phezu kwalokho okwenzile akuphindaphinde.
Sometimes we also need to work. Day where I am, they, what I do, sometimes I also need to bring my part.
Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi nami ngifake amandla, ngifake isandla, ngisebenze, noma ngabe kuthiwa ngikuphi la ngikhona, kumele nami nginikele ngenze umsebenzi othize.
I can't fold my arms and say, Lord, you do the miracle.
Angikwazi nje ukuthi ngivele ngiqhethe nje ngigoqe izandla bese ngithi hayi ke uNkulunkulu usebenza yenza isimangaliso.
And I know nothing that we can do will make it happen. But very often, God expects us to pick up our feet, pick up our hands, and do something.
Noma kwesinye isikhathi ungaqondi ukuthi kumele uqale wenze kuphi, kodwa uNkulunkulu kukho lokho ozokwenza, uyaqala athatha isinyathelo asebenze ngakho besenza isibonakaliso.
And when we do it as God tells us to do it, not our own thing, then he blesses it.
Uma sikwenza lokho uNkulunkulu athi asikwenze ngendlela asho ngayo, uNkulunkulu bese ke yakubusisa lokho esikwenzile.
And very often, even if it doesn't make sense, we do it, God blesses it.
Ngisho noma ngabe kuthiwa lokho ekuthiwa sikwenza kwenza umqondo, uma sikwenza njengendlela uNkulunkulu asho ngayo, uNkulunkulu uyakubusisa.
I remember some years back, someone, a farmer, donated a load of potatoes.
Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi nje esidala esedlule, umlimi othize wanikela ngamazambane amaningi.
And it was a whole truckload, I don't remember exactly, 30, 40 tons.
Kwakuyiloli nje elikhulu, ngiyacabanga mhlawumpe lalu 30 noma ku 40 wamathani elalilayishile ligcwele lamazambane.
And we calculated that if we use so many in the kitchen, so many years, it was about 2 or 3 months before the youth services, and we put so many away for the youth service, then we'll have enough for the next 2 or 3 months.
Saseke sibala sihlukanisa kahle ukuthi mangase sisebenzisa amangaka mhlawumbe endlini yokuphekela ekhishini bese sibeka amanye silungiselele izinkonzo zabasha ezaziseduze mhlawumbe sizosala namaningi azosiqhuba mhlawumbe izinyanga ezintathu.
It was the biggest, most delicious potatoes I've ever had.
Kwakuyizambane noma amazambane ayemnandi kakhulu econsisa amathe awekho afana nawe engangawazi.
And so the Lord helped us and we could get a refrigerated container to put these potatoes in, keep them at the right temperature so that they will last until the services where we need them.
UNkulunkulu wasibusisa ngesiqandisi esikahle, sawalayisha phakathi, sawagcina sezingeni elikahle lokushisa, sawonga, siwongela ukuthi makufike izinkonzo zabasha sibe sesikulungele sinamazambane
esiwasebenzisa. We put a lot of effort in, we packed them in boxes, they had to last till we can use them for the services.
Sasebenza kanzima, safaka amandla, sawalayisha emabhokisini, sawonga kahle ukuthi uma kufika izinkonzo zabasha siqale siwasebenzise.
We had everything planned. We're going to use so many in the kitchen, so many left over.
Sahlela kahle, salungisa yonke into ukuthi sizosebenzisa amangaka ekhishini bese sisala namangaka.
God was good to us. He supplied it to us.
UNkulunkulu waba nomusa, waba muhle kithi, wasinika lamazambane.
And one morning, Reverend Stegan got up early and he came to me.
Ngelinyilanga ekseni ubaba umfundisi wayesevuka nje ekseni kakhulu weza kimi.
And he said to me, today all the potatoes must go.
Wayesethi namhlanje njengamanje wonke amazambane kumele asebenze.
We're going to hand them out.
Sizonikela ngawo lamazambane.
And he said, send people to all the people close by and tell them to come and fetch potatoes. He said, all the potatoes must go today.
Wayesethi khiphani isimemezelo bonke abantu abaseduze abakhona nisho ukuthi bazothola amazambane sizonikela ngawo lamazambane wonke namhlanje.
Now you can imagine what thoughts go through your mind.
Now uyacabanga ukuthi yiphi imicabango ongaba nayo emqondweni wakho.
But knowing him, knowing he's a man of God, we said, no problem. We'll do that.
Kodwa ke ngoba sasimazi ubaba umfundisi siqonda ukuthi uyindoda kaNkulunkulu sathi kulungile ayikho inkinga sizokwenza njengalokhu usho.
And I sent people out and we went there, he went with us, and for the whole morning we handed out potatoes.
Saseke siphuma sihamba naye wahamba nathi kusukela nje ngalelo langa ekuseni sasimatasa sinikeza abantu amazambane.
All our hard work, all our plans, all is gone.
Zonke izinhlelo zethu nawo wonke amandla sasiwafakile sihlela sisebenza kanzima kwase kufana nento engekho nje amanzi achithekile.
And we emptied the container out, even the loose few potatoes that was in there, they all went. It was clean after that.
Leyo container sasilayisha kuyona amazambane sawakhipha wonke namanye ayihlele emaceleni engafakiwe la kwi-container sawathatha wonke sawakhipha sawahambisa.
And I remember after that all the people left, everyone went. And we switched the refrigerated unit off, and I closed the doors.
Kumbula ukuthi emveni kwalokho wonke umuntu wahamba waya endaweni yakhe savala lesisiqandisi sasicima sasivala sahlukana saya endaweni zethu.
And I walked away.
Ngase ngihamba ke nami ngiye endaweni yami.
And I was maybe 50 meters away from the container.
Mhlawumbe nje ngangikude ngamamitha ayishumi nanhlanu ngikude kulesi siqandisi.
My phone rang and I answered.
Kwaseke kukhala umakhala ekhukhwini wami ngase ngiwuphendule.
And the person said, "Can you please come and pick up?" And that time it was 3 or 4 times as much potatoes as what was in the container in the first place.
Kulolu cinge engilamukelayo umuntu wayesethi ungakwazi ukushesha nje uphuthume uzolanda inqwaba yamazambane ayisephindaphindeke kathathu noma kane kulalawe sasinawo swafake kwisiqandisi.
Just think of it. Reverend Stegan's obedience, handing out all that morning, and it wasn't a long time. We had 3 or 4 times. We had to get more containers to fit all the new potatoes in.
Awucabange nje ukulalela kababa umfundisi ngalelo langa sakhipha amazambane ekuseni sawahambisa wonke kodwa khona lapho samukela inqwaba yamazambane aphindaphindeke kathathu noma kane sadinga futhi ezinye iqandisi eziningi kunalese besinase sodwa.
Very often God wants you to do something first.
Kaningi uNkulunkulu uyafisa ukuthi nawe wenze okuthize kuqala.
He wants to tell you, do that. And you must do it in obedience.
uNkulunkulu uyakutshela ukuthi yenza lokhu ukwenze futhi ngendlela engikuyala ngayo ulalele kahle.
Whether it makes sense or no sense.
Noma ngabe kuthiwa lokho kuyawenza umqondo noma kuwenzi.
But when you can do that, the blessing is far greater than that.
Kodwa ke uma wenza njengalokho uNkulunkulu ekuyalile, isibusiso esehlela kuwe siyamangalisa.
Are we obedient like that?
Umbuzo uthi ngabe thina siyalalela yini ngaleyo ndlela na?
The Lord said, Jesus said, fill the jars to the brim.
UJesu wathe incekwini gcwalisani izimbiza ngamanzi zithi ciki.
Whenever we get a command from Christ, it is always wisdom to carry it out zealously.
Njalo uma sithola umyalelo ovela kuKristu simele ukuba siwenze sifake amandla njengalokho esitshelile.
He said, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim.
UJesu wathe encekwini gcwalisani imbiza ngamanzi zazigcwalisa ke zathi ciki.
You know there is a way of filling a water pot and there is another way of filling it.
Uyazini ukuthi khona indlela yokugcwalisa imbiza ithiqiki futhi khona enye indlela yokuyigcwalisa.
It is full and you cannot heap it up, but still you can fill it up till it begins almost to run over.
Yebo ungayigcwalisa ithiqiki kodwa kungachitheki lutho noma uyigcwalise ithi phama kuze kuchitheke amanzi ageleze.
In fulfilling Christ's commands, my dear brethren and sisters, let us go to their widest extent. Let us fill them up to the brim.
Bahlobo abathandekayo bazalwane, ukufeza umgomo kaKristu, simele ukuba sifake amandla, senze ngokudlulele, sigcwalise kuze kuchichime, kuze kugcwale ukuthi phama.
If it is belief, believe him with all your might. Trust him with your whole heart.
Uma kuqondene nokuthi ukholwe, kholwa ngendlela edlulele, ukholwe ngamandla akho onke, uyinikele konke kuKristu ukholwe wuye.
If it is preach the gospel, preach it in season and out of season, and preach the gospel.
Uma kumele ukuba ushumayele ivangeli, lishumayele kuyisikhathi noma ngesisi isikhathi, ulishumayele ivangeli.
The whole of it, fill it to the brim.
Ulishumayele ivangeli lonke liphelele lize lichichime ligcwale lize likapane.
Do not give people half a gospel.
Ungalingi unikeze abantu nje ingxenye yevangeli ubanikeze ivangeli elingaphelele.
What is our lives like? Is it half a gospel or a full gospel?
Umbuzo uthi ngabe impilo zethu zinjani ngabe ivangeli elingaphelele noma ivangeli eliphelele?
Can those that you meet up with say that is a full gospel?
Ngabe laba bantu ohlangana nabo bayafakaza yini ukuthi lo mzalwane uphethe ivangeli eliphelele?
If not, we are not obedient to God's command.
Uma kungenjalo kusho ukuthi asenzi njengokuyala kaNkulunkulu.
Give them a brimming over gospel.
Banikeza abantu ivangeli eliphelele eligcigcimayo.
A gospel that overflows.
Ivangeli elikapakayo eligcwele ngokwanele.
When you talk, does your gospel overflow?
Uma wena ukhuluma njengomzalwane, ngabe ivangeli lakho liyachichima lichitheke na?
Fill the vessels up to the very brim. If you are to repent, ask to have a hearty and deep repentance. When you repent, do it with all your heart.
Qalisani imbiza zithi ciki. Uma kumele ukuba uphenduke, phenduka ngokuphelele, uphenduke ngendlela efanele.
If you are to believe, ask to have an intense, absolute, childlike dependence, that your faith may be full to the brim.
Uma kumele ukuba ukholwe, kholwa ngendlela efanele ephelele, ube nokukholwa okufana njengokomntwana, ukholo okugcwele okugcigcimayo.
If you are to pray, pray mightily. Fill the vessel of prayer up to the brim. If you are to search the scriptures for blessings, search them from end to end. Fill the Bible reading vessel up to the brim.
Uma kumele ukuba ukhuleke emzalwane, khuleka ngendlela efanele, ukhuleke kuze kuchichime, ukhuleke ngamandla akho onke. Uma kumele ukuba ufunde iBhayibheli uhlole imibhalo, kwenzisise lokhu ihlole imibhalo ngendlela egcigcimayo, ngendlela egcwele ufaka amandla konke.
Christ's commands are never meant to be done in a half-hearted manner.
UKristu uyafakaza ukuthi akafuni ukusebenza nje ngendlela engaphelele.
Let us throw our whole souls into whatever he commands us, even though, as yet, we cannot see the reason why he has set us this task.
Ngakho-ke asinikele siphonse imphefumulo yethu ngokuphelele nanoma ngabe yini uNkulunkulu asiyala ngakho noma ngabe kuthiwa uqonda ukuthi kungani ekuyala ethi yenza ngalendlela kodwa kwenze.
Christ's command should be fulfilled with enthusiasm and carried out to the extreme, if extreme is possible. Carry it out as far as we can.
Umgomo kaKristu simele ukuba siwufeze ngentshisekelo, senze kahle konke akushoyo ngendlela edlulele uma kumele kube njalo.
There's a lot more one can say.
Kuningi umuntu angakuphawula kusho ngalokho.
And then there's the miracle of turning water into wine.
Bese ke kuba khona isibonakaliso sokuguqulwa kwamanzi abe yiwayini.
Taking that which they had a lot of, it said in the concordance, and making it into something special.
Kuyachazwa uma ngabe ufunda isichazi seBhayibheli ukuthi lokhu onakho okugcigcimayo, uNkulunkulu akuthatha kuphendula kwenze into ethize engcono.
Changing it into the best wine.
Akuguqula kwenze kube yiwayini elimnandi kakhulu.
Changing it into something better what we can even imagine.
Akwenze kube into engcono kakhulu indlela edlula ukuqonda nokucabanga kwethu.
Have you allowed God to do that in your life?
Umbuzo ukuthi ngabe wena usumvumele yini uNkulunkulu ukuthi enze umsebenzi ofana naloyo empilweni yakho na?
Have we been obedient to that what he tells us?
Ngabe wena uyakulalela yini uNkulunkulu lokho akushoyo na?
And experience that water into wine.
Ebese kuhlangabezana nalesi simanga sokuguqulwa kwamanzi eguqulwe bayiwayini.
So that we can experience his miracles.
Ebese ke sihlangabezana nesibonakaliso sakhe.
I want to close with another story.
Ngifisa ukuphetha ngenye indatshana.
A true story.
Le ndatshana indaba yeqiniso eyenzeka ngempela.
Which happened not so long ago.
Le ndaba isanda kwenzeka kudala nje yenzekile.
There was a certain man who was a doctor.
Kukhona indoda ethize eyayiwudokotela.
And one of his patients got cancer.
Esinye seyiguli zalo dokotela sase siba nesifo somdlavuza.
And the patient told the doctor that you can treat me, but I'm going to go for prayer that the Lord will heal me.
Lesisiguli sasesitshela udokotela ukuthi yebo unganginyanga uzama ukungisiza kodwa ngizohamba ngiyofuna umkhuleko ngicela ukuba uNkulunkulu angisize.
And the doctor said to him, this is not how it works.
Wayesethi udokotela kulesisiguli izinto ayisebenzi kanjalo.
And the doctor said, God gives me wisdom to treat you and then you'll be healed.
Wathi udokotela uNkulunkulu unikeza mina ubuhlakani bokuba ngikusize ngikwelaphe ebese wena uyelapheka.
And the man said, I'll go for prayer nevertheless. It didn't take long, and the doctor himself was diagnosed with cancer. And the man went back to him and he said, now are you prepared to go for prayer? You told me earlier it's not how it works, but will you go for prayer now? And the doctor said, yes, I'm prepared to go for prayer now.
And
this person brought the doctor to Reverend Stegan.
Or
he first phoned and he said, can I make an appointment? This is the situation. Can I bring him to you? And Reverend Stegan said, yes, he can come. And the man drove, not sure from where, but he had to drive that day through to come and see Reverend Stegan.
And
he came and they took him up, and he was very short with Reverend Stegan. Now this we heard afterwards from this man. So Reverend Stegan told him, go back home and write everything down on a piece of paper, what comes to your mind, what you've done wrong.
Wathubaba umfundisi phindele ekhaya, ufika uthathe iphepha, ubhale konke okuzofika emqondweni okungalungile okubo kuyisono okwenzile.
And the man traveled quite a distance.
Kumbula ukuthi le ndoda ihamba ibanga elide.
And he said, everything that comes to your mind, write it on the paper, and tomorrow morning you come back and you come and see me again.
Ayisethi ubaba umfundisi konke okuzofika emqondweni ukubhale phansi bese kuthi ke kusasa ubuya nakho konke lokho okubhalile uze kimi.
Just think of it, in this day and age, to tell a man, go and write everything on a paper, drive back where you come from, and then come back again tomorrow.
Awuyicabange nje lento kulesi sikhathi esiphila kusona samanje ukuthi ungatshela indoda ukuthi awubhale konke ephepheni okwenzile phindele emuva uma usukubhalile bese ubuya nakho ke futhi.
And this was a qualified doctor.
Futhi ke lo kwakuwudokotela
ofundile. Learned man.
Kuyindoda eneziqu.
Could have easily said, why you treat me like a child.
Mhlawumbe nje le ndoda eyudokotela ezothi kwangathi awungiphathi kahle ungiphatha njengengane.
But this man came out, he left, and he came back the next morning with his paper.
Kodwa ke lo dokotela wenza njengalokho etsheliwe waphuma waphindela emuva wabhala konke okufika emqondweni wakhe wabuya nalo iphepha ngakusasa.
And he saw Reverend Stegan and he left.
Base bebonana nobaba umfundisi wayesephinde emuva.
It was shortly after that, I don't know, can't remember, a month, maybe 2 months, that this person came back and told us what had happened.
And
the end of it was that this doctor went back. They did whatever they do, scans, checked, and they could find no cancer in his body.
Kutsuwa lo dokotela ngesikhathi ephinde emuva wahamba wayohlolwa kabanzi bahlola zonke izinto uma behlola kwatholakala ukuthi isifo somdlavuza asekho kuye.
Now think of it, when you tell a man go and write everything down, come back, I will pray for you. You need to have faith to do that.
Awucabange nje ukutshela indoda ukuthi phindele emuva ubhale konke okuzofika emqondweni wakho bese ubuya nakho. Ukwenza leso senzo kudinga ube nokholo.
You need to believe that the Lord can heal him.
Kumele ube nokholo ukuthi uNkulunkulu uzoyiphulukisa
le. Don't do all that thinking nothing's going to happen.
Awukwenzi nje lokho ukwenze nje kube ngathi wenze ize nje.
You don't want to do it if you don't believe it, otherwise you'll make a fool of it.
Ngeke uze ukwenze lokho uma ngabe ungakholelwa yikho ngoba uma wenza kanjalo kusho ukuthi uyisula.
But Reverend Stegan must have believed God can do it.
Kodwa ke kusho ukuthi ubaba umfundisi wayekhole ukuthi na kanjani uNkulunkulu uzokwenza.
And in obedience to God he did it.
Ngokulalela uNkulunkulu wakwenza uNkulunkulu lo.
And God did a miracle by it.
uNkulunkulu wenza isibonakaliso ngalesi simo.
What are our lives like?
Umbuzo uthi ngabe zethu impilo zinjani na?
Do we believe him or in him?
Ngabe siyamkholwa yini uNkulunkulu? Ngabe siyakholelwa yini kuye na?
Do we trust the Lord?
Ngabe siyayithemba iNkosi?
Do we live such that he can tell us do that and those are the results?
Ngabe siphila ngale ndlela yokuthi uNkulunkulu mengitshela ukuthi yenze okuthize bese kuqhamuka izithelo ezinhle kulokho?
Do we still believe in God's miracles?
Umbuzo uthi ngabe sakholelwa yini kwimangaliso nezibonakaliso
zikaNkulunkulu? In my life every day what he does for me.
Empilweni yami yemihla ngemihla konke angenzela khona.
What he does for those around me.
Nakho konke akwenzayo enzela abantu abazungeze abasondelene nami.
And what he does for his work.
Nakho konke akwenzayo ekwenzela umsebenzi wakhe.
In the passage we read, the master, the one he took the wine to, didn't even know about the miracle.
Lasifunde khona umphathi walomcimbi wayengaqondi futhi wayengazi ngalesi sibonakaliso.
Jesus didn't make a big thing of it. He didn't call everyone together and say, "Look, now I'm going to do a miracle." No. It almost was done in the background in the quiet.
UJesu akazange nje enze lento ibenkulu amemezela abize wonke umuntu athozana nizobona ukuthi ngizokwenzani manje, kodwa wakwenza nje kahle ngezizotha ngokuthula.
In such a way that he even asked, "Where does this come from?"
UJesu wakwenza ngalendlela ukuthi umphathi walomcimbi wazwabuza ukuthi livelaphi lelwayini.
If we are faithful, there where God put us.
Uma sithembekile lapho uNkulunkulu esibeke khona.
Doing that what he commands us.
Senze lokho uNkulunkulu asitshela khona ukuba sikwenze.
Sometimes you need to do it telling nobody.
Kwesinye isikhathi kuye kudingeka ukuthi wenze lokho uNkulunkulu athe kwenze ungatsheli muntu.
If we are there where God wants us, doing that what he wants us to do, quietly and in our place, the world will be blessed.
Uma sengabe mengase senze izinto ngokuthembeka, lapho uNkulunkulu esibeke khona, senze njengalokho eshilo, izwe lingabona izimanga.
It's not wrong to praise him openly. It's not wrong to tell the world what the Lord's done. But sometimes we just need to do that in our place there where he's put us.
Yeba kukubi ukuthi umdumise uNkulunkulu esidlangaleleni umemezele konke okuhla kwenzayo, kodwa kwesinye isikhathi kumele umdumise uNkulunkulu wenze lokho akushoyo kuleyo ndawo akubeke kuyo uwedwa.
And then the people that we are in contact with, not just here, wherever we go in the world, will look at us and ask, "Where does this wine come from?"
Bese kuthi abantu abaxhumana nathi noma ngabe kuthiwa siya kuphi bese bayamangala bayabuza ukuthi ngabe livela kuphi ke leli wine elimnandi kangaka.
And that's how it should be.
Kumeleke izinto ngabe ziba ngaleyo ndlela.
Our lives like that.
Umbuzo uthi ngabe zethu impilo zinjalo.
If not, let's do something about it.
Uma kungenjalo asenze okuthize ngesimo sethu.
Thank you.
Siyabonga.
Maybe your whole life up till today was as if the Lord has been telling you, what have I to do with you?
Mhlawumbe ukuphila kwakho konke kuze kube manje kube sengazuthi inkosi ibiktshela ukuthi ikuphi ekumele ukwenze.
Maybe you've struggled with alcoholism and immorality, lust, sleeping around, and it's as if the Lord could not change you.
Mhlawumbe kungenzeka ukuthi ugqilazekile impilo engalungile isimile esixegayo bonke ububi buyagqilaza waze wayizwela sengazuthi uNkulunkulu akanawo amandla okuyiguqula impilo yakho.
You've settled with the idea, you've made peace with the idea that there is no help for me, I can't be saved from these sins.
Suze wasamukela isimo wakuthatha lokho wathi hayi impela ngeke ngize ngisizakale ngeke ngize ngiphunyuke kulona uqha.
I can't be saved from my anger.
Ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngisizakale olakeni lami.
Remember, the best wine came at the last moment.
Kumbula ukuthi leli wine elimnandi lavela ngomzuzu wokugcina.
Even though your whole life would have been tasteless, full of sin like water, and God can change it into wine.
Noma ngabe kuthiwa impilo yakho ibinganambithisiseki, ibingeyinhle, ibigcwele isono ifana namanzi, kodwa uNkulunkulu ukukhona sengakwenza ngomzuzu wokugcina.
Let me just give one example still.
Aningivumeleke nami ngisho nje isibonelo esisodwa.
I shared it recently in a service to Romania when they had their Easter conference.
Lesi sibonelo ngike ngacobelela ngaso abazalwane baseRomania ngesikhathi beneyinkonzo zePhasika.
A man, that is a story from what happened recently this last month in Zavara, Mozambique.
Umntwana kaNkulunkulu othize usiqobelela ngendaba esanda kwenzeka nje kule nyanga edlule eMozambique eZavora.
There's a man that repented 5 years ago.
Kunendoda eyaphenduka eminyakeni eyisihlanu edlule.
He asked Brother Mario to come and speak to his family about the gospel.
Wayise ebiza ubaba Mario ukuba eze azokhuluma nomndeni wayo lendoda abachazele kabanzi ngevangeli.
And he repented.
Yayisiphenduka lendoda.
And many of his family members.
Namalunga amaningi omndeni alendoda baphenduka.
Now he had an uncle ubaba Mncane who was a drunkard, but he was also a pastor of a church. And they were mixing religion, the gospel, with worshipping their ancestors.
Manje ke lendoda ibinomalume wayo ubaba omncane obephuza utshwala obehlanganisa ivangeli esheba zonke izinto ehlanganisa nokukhonza kwamadlozi kodwa umfundisi umholi ebandleni elithize.
And he was extremely immoral.
Lo mfundisi wayinesimile esixegayo engayiphethe kahle ngendlela eyedlulele.
On a Friday night, this Christian man had a dream.
Kwasekuthi ke ngosuku oluthize lwangolwesihlanu, lo mzalwane wayesephendukile wayeseba nephupho.
A voice spoke to him in his dream.
Izwi iphimbo lakhuluma naye kuleli phupho.
And said to him, your uncle is very sick. He may be dying soon.
Lathi iphimbo kulomzalwane umalume wakhe uyagula futhi kungenzeka afe nje nomini.
Go and tell him that he must repent from his evil ways and come to Christ.
Hamba uye kuyena umtshele ukuthi aphenduke kubo bonke ububi ekade benza aphendukele kuKristu.
So he thought, okay, maybe this weekend on later Sunday I can do that.
Wayese lo mzalwane ecabanga ukuthi hayi mhlawumbe nje kule mpela sonto noma nje ngalilanga la ngesonto ngizozama ukwenza.
But the man could be very angry, he was afraid of that.
Futhi ke lendoda yayingathukuthela ngoba yayikusaba lokho.
The Saturday night he dreamt again.
Kwathi ngosuku la ngomgqibelo waphinde waphupha futhi.
Once again that voice spoke to him and said to him, go and speak to your uncle and tell him that he must repent from his evil ways.
Laphinda futhi iphimbo lakhuluma naye lathi hamba uye kumalume wakho umtshele ukuthi aphenduke kubo bonke ububi bakhe.
Sunday morning very early he went there.
Kwathi ngelanga langesonto ekuseni wavukela khona.
Spoke to his uncle.
Wakhuluma naye umalume wakhe.
And the uncle repented in dust and ashes.
Umalume wakhe waphenduka kwaqhuma inhliziyo kwangathi kushunquthule.
And he said, please pray for me. I've lived an evil life.
Wakhala umalume wathi ngiyacela ungikhulekele bengiphila impilo embi kakhulu.
Then the next few days the uncle asked a few times that some of the co-workers there should come to him and he wants to get rid of his witchcraft medicine and all kinds of things.
Yena lo malume sekudlule izinsukwane ezimbalwa wacela ukuthi kufike izisebenzi kuye zasemishini ngoba befisa ukukhipha yonke imithi abeyisebenzisa nazo zonke izinto ezingalungile zobuthakathi.
So he did it and they burned everything.
Waseke ikhipha lezi zinto sekufika izisebenzi bayishisa zonke.
I don't think it was more than a week later this man passed away.
Ngicabanga ukuthi akuzange kuze kudlule isikhathi esingangesonto le ndoda yayisidlule emhlabeni.
When he had died,
SFE,
his family contacted the mission there.
Umndeni wakhe wawusuxhumana nemission.
They said, please, could one of you come and take the funeral?
Lo mndeni wacela ukuthi kungenzeka yini ukuthi omunye wenu wezisebenzi beze bazophatha inkonzo yomngcwabo.
Our father died as a Christian.
Becela lokhu bethi ngoba ubaba wethu umalume wethu udlule emhlabeni esewumKristu.
He repented from everything.
Uphendukile kubo bonke ububi kade benze.
And he told us at my funeral I don't want any witchcraft. I don't want any alcohol. I am a Christian. I want a Christian funeral.
Futhi wayeutshelile umndeni ukuthi emngcwabeni wami angifuni imithi, angifuni ngishutshwala, angifuni zonke izinto nemkhube eyenziwayo, ngifuna ukuthi ngibe nomngcwabo wobuKristu.
So our brother Johan Eskash had to go and take the funeral.
Umfowethu ke uJohan Eskash kwamele ukuba hambe ayophatha inkonzo yomngcwabo.
When he got there, there were 300 people together.
Uma efika kuleyo ndawo umzalwane wethu wafica abantu behlangene abangamakhulu amathathu.
And they had a funeral.
Basebeba nenkonzo yomngcwabo.
And the man was buried.
Yayiseke ingcwatshwa le ndoda.
Friends, at the last moment God turned his water into wine.
Bazalwane ngomzuzu wokugcina uNkulunkulu uphendula amanzi wawenza aba iwayini.
God is not powerless to change your water in your life into wine.
uNkulunkulu akayi ngobe ngenawo amandla okuguqula impilo yakho ayishintshe emanzini ayenze ibe iwayini.
As we've heard, we are serving a living God.
Njengalokhu sizwile ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo.
And if he's spoken to you today through this service,
uma uNkulunkulu ekhulumile nawe namhlanje ngale nkonzo,
and he says to you to come to him and to surrender your life to him.
Ekumema ethi woza kuye unikele impilo yakho yonke kuye.
Bring your sins to him.
Woza nazo izono zakho uze kuye.
Confess them.
Zivume izono zakho.
Don't say, oh, God hasn't been able to help me all these years.
Ungabi umuntu oyithethelelayo uthi hayi uNkulunkulu uhlulekile ukungisiza yonke leminyaka.
God saved a criminal on the cross just minutes before he died.
UJesu wasindisiselele sesasilenga esiphambanweni eduze kwaso emzuzwini nje wokugcina sesizofa iselelesi.
Maybe God planned this service today for you so that you can realize my life can end up with the best wine there could have ever been.
Mhlawumbe uNkulunkulu beyihlelile le nkonzo namhlanje ehlelele wena ukuthi uqonde ukuthi nawe impilo yakho isengaguquka emzuzwini wokugcina kuguquka amanzi abe yiwayini elimnandi.
Then heed the voice of the Lord. As we've heard, come to Christ. Don't say, I've asked many times and he only answers, I don't know you. What do your problems have to do with me? No, today he can change your water into wine. That's something the living God alone can do. Then heed to his calling. Bring things and let God change your life. Let's pray. Oh God, how wonderful to have heard your voice. How wonderful for the encouragement we've received to strengthen our faith. I pray, Lord, that everyone, whether they are here in the auditorium or listening through live stream or over Radio Kwezi, will heed your calling today. And even though they've lived a life in sin, they'll come to you and you can change it. Thank you for this message, Lord. We pray that you'll bless it to everybody that's listened. In the name of our Lord Jesus. Amen.
Amen.